Sala kanjalo zimuncithuba
mina thatha thathi khadi lam ngisho mawuyolala bezogqoka iskipa sam ngisho weekends nine trans yam kube yam noma bekushela batshele ungowa bathi ungidlisile baby ngicela ukupheya nam inhliziyo yam sithando sam noma ngizohamba baby for now asindlela zam iy'ndleko zam ngizenza nabangani bam bathi ungidlisile baby ngicela ukupheya nam inhliziyo yam sithando sam noma ngizohamba baby